kuzela mina Ngoba manje isimo sizoshintsha Yena lapha kini ngibethe imitha We friends with my deeper Vele noma ntwana masongifika Kini sengiphethe inyubu Hlala mabububu Akuzu sikhukululu Sipetha mamunyu munyu Abantwana bahle save inkulumo Kulume ibububu Laba le amaputu munyu Bafuna la mabububu
Saving Kulumo, Kulumi Bubu, Labade, Amaputu Nunu.